studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be studio tamani odo sa sakiko modo Ousmane Dicko halanton kabaruji gondi dodo yude men zone la presse ila bamako gani kante kalani en to bogi jande to galleru gaaw ana wonde wartude non mudun lobbe ciagal yontere ko masiba ka wadi le tuna mobel le gal le kamokto nana janginirde e bitigaaji fu uditi handen ciagal ko yawar fu wada lino kenya ko barmo beedu kebi hono yamdigol horabe politiki le do le dido governor gaaw oka hokki tajoral ngaral fu ngasata e le lata gol hono golleji mokkidi o andini du mobel fu nato le gallurde kana larwe fa gasa Batu kawra leedi andindo aadaado le kawra deejere deewrintina mari sartama ciakte lewru mars warorndu nenno yo deewrintina leedi o andina o do kabaru kollitindo du batu o faabato hono faamande ko fali hen ko fa tiidalaaji di fu palto leedi turki du hokki mali hono mobilaaji nogay fa mangal pade meden nawtoro cioggu majji ana hawra e million goto e ujinaaji temedde joyi euro yo di ngodi sembe kabaruji di be jogani on bismillah modon e do studio tamane mobile arme meden dun mobile arme mali ngabbi do bombore bete hande hakkunde duansa e ombori ko heba e nande heedi tonno goto heddi ken didon barmi keddide hon o sutura mudum wadi kikide hande duansa e 8 merton o yontere tagal ko mobile tunangel wadi bonande le kan mokko le ngalure gawande ngalurnde no an wondi e wartude non mudum lobbo seeda seeda janginirde e bitigaaji fu uditi handen tagal ko fay huunde wombataano le ngalurnde nyande altinderende laami e region o ndokki tajara golliji mokki di keddoto e wonde keddo no umar waygalo fa beedoro den faam
hejo jibamaadi arande di yo beedude deena gulle ngalure gawande kanye badale mudum ido anniya jibamaama tagal ko bonanda di ngada nokkudo yimbeel be gonti e daakede fa jaltine ngada lugo golle sahal leydi meden di bonanda yidi ngadi tonle alal bar jabbi nonde yimbeel chapande en jaddom keddi le hen temdre e nogo yongoni barmube dum won addadu ko kaado arande kanko horeju leydi do Ibrahim Boubacar Keto adiki wiide o do golle wasata jukkede yituma wuri arme ngadnodo le noga e lewru janvier jabbi non duudi do yambereji ngadama le ngalure gawonde wattu jono honde gulan wonde wadelle hen kangalurde ado wonde hewtude no worruno arande non lamu kobe gombe tombe kolliti wiide jama o jerto le majjundube billugo gol waran wadde le ngalure nde altinere kenyen ngalure nde wala fu ko mata ton holitawe ekol ngaji udduno di uttama nyaloma handen o honjoto wobe kolliti wiide wattu jono dum way waddude kutteji goddi kasen fewtude eno lugugo gol hani wadde le sahal leedindi kanko governor ngodo to holliti wiide golleji mokki puddi tan do e alkamisare joni woni cile jenay dido golle jandarta fa golle di kebay latade tagal ko kaldo kawrangal sinina le leydi meden di
yontere tagal masibe gaaw ka governor region o holli hono jokki tagal golleji mokki di ka latoto e wi makko mobilaji fu larwete de kewde larme mali e noti be am fu tekina kumol fa ngalurnde beeda renade kanko seydou traore governor gaaw o wonko haali keddena ko umar waygalu faccitani en
de plus en plus nous sommes en train de sortir de la
mais en gondi e yaltude e mudun seeda seeda ko hebuno min ko wattu jono min joppata fi kasen hono dido bonandaaji keba min dabareji nayriidi bangal denaago ana gondi e fiyade le ngalure gawonde kanye badale mudun fur fedde joddinama iwube le barkan minisma kanye arme mali kanbe haybude ngalure nde mobel fu njangele nokko o min garan min puyo dun min jaw ko woni leeto gonga jaati hono gidali di atawa ido godi wakkati furka dum hatta min iwde wattu jono no golleji kaldale kawrangal han tabirede yimbe labe il fuddi mbasa yaltude to mudun en gonga jati ido bonandaji mata maka dum hada min fe e hunde le golleji amen di min jawan yalla hono ngalure gawde hani dartirade e koyde mudun yimbe labe furdu darto e koyde mudun fe hunde hatta min waddi dido anniyaji famin keba ko min darto
horebe balle politique jodide do salle o kanye ede hirdube lamde yewi hono barmube le kam makko gaawo e be gondi e sawrade le ciudi do toro kati kanye e bamako ga kanko sumele sise horejo hono hirdube lamu o holliti darani e politique fu ngadda dande nenno jeejono du soldats e barmube be kedden ko haldi e Alousen Abatoure le faccitango Mamadou Samseko
cette situation est bien sûr dramatique.
Odo kabaru yukasara non so minen so lamu kobe be fe goto amen hana yebade dum on dulla wide tawangal de leedi men di kala ne mayiti wadi mo fufu wadam bawde mudum wakkat jon on hani non no bibe leedi malindi buri fufu politin kobe be kulita mette mabbe fewde e odo kabaru kulitide dun faaba amen fewde e be do sukabe ngadobe imadraji bangal hewtugul jam e dejere kulitide dun wide bibe leedi mali be kala dobe ngoni metta ma fasanne min daranto kala bonandaji ngadeteedi fewde e leedi malindi dun yo miijo kala politikin kobe denno an hanno min gara jewdo be do barmube be duni faanda imadraji di min denti wadde hande der ciudo do goto rodi
dalle différents hôpitaux et tous ensemble
kala ko jiddo famitaade po de faydo be mala me Facebook na Twitter do studio tamani batu kawral leedi adaado le kawral deejere deedon tina mali sartama cekte lewru mars warorndu o batu daddan sariya bangal deejere kawral e deedon tina mali e wi deedon tino leedi o do batu mobam bibbe mali fu faabato du faamande ko fali e jengingol kawral gal hunca fa hunca tiidalaji kewdi professeur baba akibaydara deedon tino leedi wonko haalde maman baba kunta
Cette conférence d'entente va être
galdo kawrtel gal wadan sababu so malin kobe fu joddo tottinira do hen hakkilaji pama yalla hod wodo so dido tidallaji kewti mali ile hitande 2012 halaji di furdu ngaran haled le hen wala fu ko yoppetele hen tiagal yotete wattu jonodo no kaldal e kawrangal wori yalla hodo hadingal tabede biddo malin kobe fu tottinira do hen hakkilaji jewe yalla hono dabareji kani fiirede wattu jonono kaldal e kawrangal hani yarde yes so ngal do kawtal mangal ngal wadan sababu so bibbe mali ko be fu joddo kalta
entre malien de nous parler
mobilaji noga ngoni di leedi turki hokki ministere ndenagu leedi meden di almusadda mudu an hawra fa e million goto e ujunaji temede joyi euro ngal dokkal ana e tekingol kumol dum giggol hakkunde de leede didi minister leedi meden dum darani do kabaru ndenagu leedi ndi wi di mobilaji papato hono habude e torra beede nan hono dum mangal pade meden dole liggolle kanko general Salifou Traoré darani do ministere darani do kabaru ndenagu leedi meden wonko haldi Assetou Kanté keddena ko Mamadou Sama Seku facitani en
nous avons exprimé des besoins en termes de
min kuliti non kaside amen mobilaji e kanyen denagu kala golobe amen be bangal kulentreji denagu hono gilet e casque en beta ko woni ko mi garani yoga e dedo kasindine hakke mobilaji katkas nogay kedde de ngaram tagal joni dum lato sababu mangal pade men be beedoro bawde der golle mabbe o sabi on dulla wiide ima daraji dimi ngadata di hadale min hasindinde kaki gollirdi buri fuf bangal habugol terrorisme be e sati fuf bomoje kalkoje mobilaji amen di nahani lontede andon wiide dum wolde fewde e beedo wona hunde yafunde ni yata tagal bawde kewde an hani be leedi mali ndi pama wiide woldande ana hasindini armusadaji kewdi pabotobe leedi mali yoga ka pami dum be ngatana min dun hakilde turki ana e beedo ndido leedi aslama en dun ana jogi tidallaji habugol beedo nodrobe koy mun jadin kobe dum wona mere fi
c'est là tout le symbole de cette coopération
ujinaji temede njoyon neddo le mali do ana kaaja hono faabede ngure yo gollirde ren rentorde ngure andini o do kabaru le batu mudum jabande politika ko ngure leedi ndi le balde didi hawrobe batu o yurobe dupale mali fu mijoto do lawol gotul joketengol fa tindingol wadana le kebal jabu faanda hono rentorade ngure leedi ndi kanko madame Dikko Bassan Diané mo gollirde sesande wonko haalde haa berte keddana ko Mamadou Sama Seku faccitani en
cette politique a commencé par
yewtugol woni ko mi puddire de do dabare fa fama wiide rafi ngure ana leedi malindi gilla hakke duubi chapande juy ande dun ko hebi lawol ko hebali lawol ngodo hejo holliti wiide ko hebi dawraman de leedi malindi dilati dun misali bangal imadaji dawrantidi jamarande do kabaru fa bangure dabande latadun sababu buppi mata di leeku jabbi kuncena hore ndenno de huncena hore tidallaji ngure nyamdu sukabe nya dum hojagol jamarande fois wonno kuji ittidallaji mata ko hewi kay yari yesonde leedi malindi wakat jun o hakke ujinaji temedron yimbele kani wattenede hakille bangal ngure e nyamdu sukabe leedi ndi huncana hore beedo fuf
accompagné dans un plan national de réponse
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region gaji meden keben famuta le hitan 2016 nde yo yimbe chapane joyo en taton keddi le kasaraji lawi ujunere temdere sapengo be ngoni barmobe le lamu segu otan de nande jatte hitande andama kenje le golle de pompier region o le tongande de yimbe taton be ka yo le ndiyam keddi horebe gollirde de kolliti ko heewi e kasaraji di fu yo do lawol hakkunde bamako e segu ngadi mobe lumon ko be banamadu sami kenya boron commune gondo do hakkunde mudin e ngalure banama de kiloji chapan e jeegom den yimbe sappo en joom barbi e le mabbe sappo be ka anana woni fasanne yo luma banama be ngartano barmo be nabama suudu dogotoro mawdu ton sarti bamanodo ngam hono timode golleji edem le ansongo latata ko golleji di tiloto chakite le wuro janvier ndu sabede le temedere de ka fu yo chapande jeddi joyde tan woni kiengude maire commune o yahi nokkure gollerde de yidi e horeje golleji didu kollitindo hono taade fu golleji di ana tongi e do wayde de inare sabede kaake kewde ana caggi bamako yo do kaddude di do kabaruji kedde hedade yewtere ma ana yeso yen tawde jango. See you tomorrow.